Finding factories was not easy because in Gawene Ningi, I am a factory as a Bandaba Mnyama, and more figure in Gawene Nje, treat one gati albaleki, you know, sometimes. And you understand, like, you know, sometimes where mhlambe ama peers or ama colleagues wami would then say, mangingaye China, and I've been told esikhashini esinje ukuthi nje beluthathi ngedesign yakho eChina, uzothola lama tights ngemali encane kabi, in a week uzobusune brand usu ready for ukulauncha. Lento obhizi uyenza lalo kubhizi ukugijima usampilisha uncenga abantu wenzani nje uzimoshele isikhathi. But I've always been passionate about ngifuna isiko lenziwe live South Africa and only here. The manufacturing yet was hit very hard. Ngokuthi sambeni sonke siyothindindwa zase China, meaning ukuthi sine talent and skill esiningi in the country. Sasama CMT, nabantu who lost their jobs kuleyo process. So ngisebenza nje nabantu abaningi who are very, very talented. So yonke into nje ekhona kusiko izandla nokuhlakani nje babantu ba la eMzansi and kakhulu KZN. So as tough as it was, I am glad ukuthi I stuck to my guns and I saw that process through. And I've created, you know, great relationships. Nabantu engiqale nabo ngahamba nalo ngahamba nabo kulo hambo. And manje we all celebrate together, you know. Sesihleke ukuthi ayibo ama tights wethu sewahamba ko London, sewahamba ko Switzerland. Into kade singeke nje siyicabange sisaqala ungenza yonke lento esiyenzile manje.